Ninaye chana chinaya gara banna gisicha tulari nyaka mbasagize Yasongole bere riringe fumu mazima batula wentu demira mangota Aline kibiri chaiwa iwa watambula basajja bonna abatemula mitima Munaye omwana wabibula kabina wamanoraba Namwagala bubangira kwekisa kyokka gwe nayagala obubba bonna bamanya Kirina amaaso agemulungula nange ne bwe nakyekwata temunnenyanga Watambula nange mbeera mu ssanyu ate olw'obasajja bannange ne basalirwa Bakimpitira ekyana kya nnyabu Genda okigambe nti nkyagala Nange ndi wano ndi nze na ssanyu Ng'oyagala okulaba bwe nnyinyi bala Kale mukwate kunkulaba ojjolabe Kyokka owange ekyalina Tazanyirwako ye yakwana nze n'amala Kasita okikuba akaama oba n'okikwatako kivuvuma mu lwatu ne mmanya nze Gwe n'oswala n'otoba n'osekererwa ng'ekyana kulwa ng'ekikuuma mpisa Ate naye kiyeezira kya mukazi kunninaana w'entudde ne yeesesaasesa Kyokka waliwo kyakakasa nti nange sisattira wabula ndi wuwe Bakimpitira ekyana kya nnyabo Genda okigambe nti nkyagala Bwe kiba kijja kijja na ssanyu Wamma ne kyeyiwaayiwa Kyakula ensingo givaako obuvi Namunswa kabaka w'enswa kikwatira nsawo Omulungi munnange wammala mudda Na buli w'embeera mpulira ontujja mu mutima Bw'oba otudde walako n'otonniraana w'embeera mbeera mu nnaku Kyokka olina amasannyalaze agansika Amazima nange simanya gye mpise Ndabira awo nga tutudde babiri anti ng'amasannyalaze gansise dda Olina eddoboozi lyo mazima mu kuvumula enjala lisinga n'emmere Ate bambi amaaso go wamma mu kuvumula ennyota gasinga n'ebbiya Bw'oba otudde we siri ntuula situnkananga nti ntudde ku nkatu Kigambe nti nkyagala bakimpitira ekyana kya nnyabu Bwe kiba kijja ne kyeyiwaayiwa ne kireka abasajja bonna nga bakutte ku ttama Kyakula amaaso agammala ennaku mazima ne wemba mu kufiirwa n'antunuulira mu mutima nfunamu ekingumyagumya ne kimpeweza ku bunaku bwe ndimu Nkyagala kinzizaamu ku maanyi kasita kisembera we ndi kambabuulire ne wemba omulwadde weddemu endasi ng'era sikyalya na mmere olw'obukosefu nga kyayina obuugi ebyannema dda era nga ne supu wampunyira nfa bufi Ate nga sekyusa ndi bubi Bakyusa bukyusa ndi awo nkweddeyo N'amala ajjayo andabeko Nange ne mpuliriza nga ly'eddoboozi ly'eddala Ate kyusa nkyukamu Era mulabeko mulungi gwe nayagala Nfunamu amaanyi ne ndya n'emmere N'ekikopo kya caayi ne nkinywa Ate nneekanga mpuuse n'essupu N'eppakuliyo obuugi ne ndeka nkalu Muyita ddagala lya mpiso lye mumanye erivuumula essojja li maleriya Nakwanoono ne mmala kasita nnamwekwata n'addawa Bakimpitira ekyana kya nnyabu genda okigambe nti nkyagala Kigambe nti ndi bubi Bakimpitira ekyana kya nnyabu nze mundeke ngenze n'eddiya Kaakati mbasibodde ngenze n'eddiya